Abantu abalala babiri basangiddwamu ekirwadde kya Ebola mu ggwanga ekiwezezza omugatte gw'abantu bataano abaliwo kaakano nga balina ekirwadde kya Ebola kibatawaanya. Ababiri bano kitegeerekese nti basawo mu ddwaliro ly'obwannannyini mu Kampala. Ekiwandiiko ekifulumiziddwako okuliraana ebyobujjanjabi mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Olalo kyoleka nti bano bateekeddwa mu bifo awajjanjabirwa Ebola era balondoolwa buteddiza. Abantu abalina akakwate ku balwadde bano nabo bali mu kulondoolwa okakasa nga bajjanjabwa singa banaazuulibwamu ekirwadde. Olalo akubiriza abantu okuloopa yenna gwe balabamu obubonero bwa Ebola mu ddwaliro kubanga okuzuulwa amangu n'okufuna obujjanjabi amangu kiziyiza okusaasaana kwa Ebola era kivaako n'okuwona kw'omulwadde amangu. Kati ye Jean Kaseya, Director General w'ekitongole ekivunaanyizibwa kulwanyisa n'okuziyiza endwadde mu Africa, ki Centers for Disease Control and Prevention, ategeeza nti abalwadde mu mawanga Ebola gyatuuse okuli DR Congo ne Uganda beeyongera obungi ng'ate Congo yo gususa ogw'omulamuzi. Kaseya abadde ayogerako eri baminisita b'amawanga Africa ku kirwadde kya Ebola. We butuukidde kati nga basuba mu lwenda be bateeberezebwa okubanga Ebola bakutte mu Congo ate abaakafa bali eyo mu 2022.